This is beyond thoughts, morals, abuse, bigger rounds, and downs. Hakuna difference when he boss ama ujadunga court. Sote kwa sisi una float, walijikol wise, you an adore, root ya evil. Unclean facts in a mist, remembered on a weevil. Darkness in me to blindfold. Life bila hope, ya confess tomorrow, tuna lack faith. Tunajikill na sorrows, unpredicted life cross. Life kwa pharaohs, connect one two. Who get meaning ya daughter, ziku clot kwa cross. See it in a force, tune in, pause for a while, make you watch. Torture ya darkness, na torch. Future yako bright, lakini your light inangasa na under couch. Lakini mbona, lakini mbola. Pop down, shake down. Vitu society na daideli kwa advert. Tuna thoughts mingi, dreams big. Sikatai walai lakini vila ndai na need kukava. Miles vila UAP cover. Hata ya hell, sun hot, shani burn. Shoes down, soul ni flat. First in a show hardship, ya kuzikunja kakola. Life ya kusaka works, office ya for office. Madadisi binadamu wakuna offer ya sip ya cola. Reason, experience. Ama ni juu nimedunga black t-shirt. Na interact na wrong crowd, same block. Nikisat job ya white collar. Sioni signs kutoka kwa mola. Nimengoja sana kwa line, msea niingize kwa maji. Nikunje mkeka, nitoke kwa sola. Lakini mbona, lakini mbona. Wanakula nyama, wanakonda. Kuklia kaki monda, appetite kaya anakonda. Maskini hataja naona kubadili mbaka dini. Mwilini hakuna madini. Ama we've got yourself majini. Maswali mbaka lini, skills za akilini. Nilini will you ever sip madini? Ni maswali tu, skills za akili na wa moda moda tu.